Quiero soundtrack hoods.
Kitani wanapenda. Maskani wanasema.
Hino kali, kali, zaidi ya kali. Mtani wanapenda ngoma kali. Ukipiga mbovu ndo hatuna tahabari. Bonyeza next, tunataka ngoma kali. Au kama vipi basi tupe mistari. Machizi maskani wanakubali the movement. Sio utani, nimetoka mbali na kwenda mbali. Bado nasafiri kwenye fani, ni hatari. Music ni zaidi ya drag. Yeah, japo sio topic, acha nifanye magic now. Wana play nikiwa play, wanataka replay, wanavyo say they ain't saying shit, wana delay.
Wana play nikiwa play, wanataka replay, wanavyo say they ain't saying shit, wana delay.
The time to play is over. Kama unataka ni follow, ni follow Instagram, hata Twitter ukini follow utaelewa. Mkitaka flow msijali mtapewa, I'm the king of the show, top chat kwenye hewa. Watoto wazuri wanapenda ngoma kali, sio ngumu sana inabidi kuwajali. Wakishow love ndo habari, safi ndo habari.
Kitani wanapenda,
wanapenda kusikia, wanapenda
maskani wanasema,
wanasema ngoma kali na penya.
Kitani wanapenda,
wanapenda kusikia, wanapenda
maskani wanasema,
wanasema ngoma kali na penya.
Tunataka kazi, ngoma kali, sio bla bla, tuitaji tafadhali. Tunapenda kazi, ngoma kali, sio bla bla, tuitaji tafadhali. Wana wanataka kwenye blog ni drop shit, I drop this. More flow, more stars, epic. Wanapenda kiki, kiki. Wape na snare, minafanya hit. Wanatokomea, nigga, nigga. Wana hit and run, the game is not over. Wana spoil the fun, the shit is not over. Na goma la bamba, mita kwenye namba. Kaskazi wana sanda, tunamada. Chachada kinavikwa number one kibanda. Tamani zinajipa, mikasa sukasa. Afrika umefika.
Si c'est trop c'est mauvais. Yeah. Je suis comme les petits coiffeurs, n'est jamais à l'air. Que c'est pour la fin, il est à l'état. Que c'est pour l'état, il est en avant. Il sourit et il dit, c'est pas moi, c'est ma bandille. Et qui avance, et qui l'état.
Kitani wanapenda,
wanapenda, kusikia wanapenda.
Maskani wanasema,
wanasema, ngoma kali na penya.
Kitani wanapenda,
wanapenda, kusikia wanapenda.
Maskani wanasema,
wanasema, ngoma kali na penya.
Yeah, Swahili rap boy, with my nigga, D-Man. Blowing the streets, GSR. Yeah, feeling. Thanks God.